i-excellence iyodwa. Kungokunye okwehlukileke uma usukhuluma ngobuperfect. Ukwenza into kungabikho ngisho ingcaphephe encane. Sonke sinabo o-perfectionist abahlale njalo beswayinda besikhandele ukucikeka. Abahlale besiqoqobele bazwise ubuhlungu ezikhathini eziningi. Angikubingelele ngikwamukele ngosi nefresh ngenkosibalo Bitingema egameni lika Bene Diamond. Angikusho ukuthi nami ngibuya khona kule ward yokuba i-perfectionist. Amaciko ayathi into enhle masiyisidadadi siningi kakhulu ingagcina isiyo. Ukuthi hlephu iqhuzo noma amabili lika chocolate kuyinto enhle. Kodwa mase udla njalo de ulokoshela wonke ophelele uchocolate lo zonke insuku kancane nje qhephu. Sekuyisidadada ke leso sekwedlulele. Kuba kanjalo futhi nakwi-excellence. Ndlela zonke simelwe ukuba senze ngamandla ethu onke ukushaya into yezinga eliphezulu kukho konke esikwenzayo nangesikhathi sonke sesiphiweyo noma ikanjani. Kodwa kukhona umehlukana la omncane ongewunake uma ungaqaphelela khona esuke sesingasekho ekubeni ngaba-excellent kodwa sesifuna ukuba ngaba-perfect. Lokho kubi kakhulu. Yebo, ngiyazi ukuthi lokho engikushoyo kusengachukuluza abanye njengoba ngitshile ukuthi nami ngiyisiguli esibuya kuyo le ward yokuba i-perfectionist. Bona ongafunga ngincemishi nomuntu osahlumayela isimilo emva kokuthi kade ecula ngamadevu kusale isiphongo ngaphandle enkambeni. Noma ngisaqikelela uma sekuziwa kulesi hloko ngoba bekuyikhongco lami leli. Manje pho umbuzo uzothi ukephi umehluko phakathi kwe-excellence ne-perfectionism? Nanku la ukhona. 1 John 1:8. Uma sithi asinasono siyayikhohlisa neqiniso alikho kithi. Sihlobo sami, uma sesiqala sikholwa inkolelo zethu, uma siphila ngokunganaki ngokuthi akukho siphosiso esingasenza kumbe esingasenzi, size sithi lezi ziyayiphukuphuku, lezi engakwazi ukuphila ngokwezinga lami eliphezulu elingenachashazi, yibo laba bayinkinga. Uma kunjalo nakanjani, sesiya sesigudlukile ekubeni excellent okuyinto enhle saye kubeni ngaba-perfect okubi. Phela uma kunjalo silimaza ubudlane babantu esiphila nabo, sikhanda iqhuqu lempongo uqobo elinuka igceke lonke, sigcina lapho sesingoyithethelele sikwenza lokho egameni le-excellence yobuNkulunkulu. Asithole naso isisombululo namhlanje. U-perfect busuka buwuhlobo lwe-excellence eyenganywe ukutumazela obungenampilo bokuphika ubuqiniso qede ugcwale kuyikhohlisa ngakho. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungasithinta kule nombolo 067 706 0077. Angicela ukuyiphinda 067 706 0077. Inkosi mayigcine, sihlangane futhi.